miseensonni koongireessa Ameerikaa deemsa siyaasaa Itoophiyaa keessaa akka dansaatti deemaa jira jedhan ilaaluudhaaf ka gara Itoophiyaatti malaniif muummicha ministeeraa biyyattii waliin dubbachuuf jiran ta'uu dubbatu. Aangawoonni Ameerikaa kun mana maree murtii seeraa biyyattiitti durataa Koreyaa Jaalaa koongireesmaan Kiris Miziin dursamanii gara Itoophiyaa deeman. Waan hedduu irratti akka dubbachuuf jiranillee dubbatanii jiru. Soraan as Washington DC'tti koongireesmaan Kiris Miziin kanarratti dubbisee jira. Gara saattan sin dabarsa.
Babara tole. Koongireesmaan Kiris Miziin nama paartii Rippaabilikaaniiti. Itti gaafatamaa Koreyaa Jaalaa Ameerikaa koongireesii Ameerikaatti bar hedduu rakkoo Itoophiyaa addunyaatti maaf ba'e. Rakkoo amantoota kiristaanaa Wangeelii Ertiraallee ambaasaaddera Ameerikaa Kaayachi jiru waliin seera wixinee baasaniitiin waan hedduu dubbachuu jiran. Rakkoo sanallee maaf baane. Rakkoo Oromoollee marroo hedduu dubbataniif. Labsii wixinee yookaan ammoo HR 128 koongireesii Ameerikaa Itoophiyaa muddeetiin mirga namaatiif dimokiraasii jabeessuuf baase irratti isatti yaayyabe. Isaa fi miilotii isaa bor Itoophiyaa dhaqan gaaf muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Yuunaayitid Isteetsi dhufellee yaa wal dubbatan. Akka Itoophiyaan ammaan tan itti deemuu jirtu waan guddoo nam gammachiisaati. Isallee jajjabeessuu fi waan dhageenyeef hin tolchinaa jedhanii qorqorachuu fi jijjiiram jirullee faana dhawuuf achi aanaa naan jedhu.
And we're going to meet with him to encourage him to try to get our own sense of how well the reform process is moving.
Akka koongireesmaan Smiiz jedhutti Itoophiyaan ammaan tan akka dansaa deemuu jirti taatullee ammallee waan hafeetti jira.
You know, the unfinished business like the anti-terrorism proclamation which is now under review again which was used with impunity.
Waan hafeetti jira. Seerii biyyaan nagaa eennaa jedhaniitti namaa nadabamni baasan kaanillee namallachuun jiru sunillee laaluu feena. Maqaan kanaan nama hedduutti miidhamallee seerii dhaabbilee qarqaarsaa hojiin dhowwan kaa'een NGO hedduun hojiin rakkatanillee hedduu jira. Chaayinaan akka kanaan dhaabbilee NGO yookaan ammoo dhaabbilee qarqaarsa hedduu biyyi keessa baafatte tanumaafuu iyyuu gam kanaanillee jijjiiramu barbaanna. Hinumtaatii jenneetiin herreegannallee jedhitaan immoo.
And we do have a meeting set with the Prime Minister and his Foreign Minister and hopefully you know it'll be I know it'll be civil.
Tanirratti muummee ministeera Itoophiyaa Haajaa Alaa isaatii fi nama hedduun wal dubbachuuf yaan dhugaa wal timuuf yaanallee rakkoo tokkolleen duubatti hafuummallee waan jira qulqulleessinee wal agarsiisuu feenaa jedha. Jara kun bulchoota qofaa miti warri lafaallee wal dubbachuu fedha rakkoo jirtu wal odeeffateetiin waan kee jiranillee wal odeeffata. Rakkoo naannoo Somaaleetii fi Oromiyaa irratti nama hedduutti baqate nama hedduutti miidhamallee tanirratti waa wal gaafattu wanni ammaan tana kaasanii gurri nuudii deessisaniitiin wanni laf jira maan jira jennaan.
You know that there's still a great deal of unrest there and you know we hope to find out more you know once we're in Ethiopia.
Akkan jedha achi dhibatti jira yoo achiin baan yoo Itoophiyaan baan ammoo akka aadoo keessaa qulqulleeffanneetiin jijjiiram jirullee inum laallaa jechuun dubbate. Gamhaaniin ammoo Itoophiyaan dhaabbilee hedduu kaakka daandii qilleensaa ka durii mootummaan bulcha ammaan tan kontiraataan yookaan ammoo hojii tana dhaabbileetti dabarsuutti jirti. Mootummaan Ameerikaa gam kanaan akkamitti ilaalaa jennaan ammoo.
Tremendous idea. You know, airline or whatever it might be, that business. And it opens up the door to more capital so that they can grow the economy. You know,
akka jedha kunin akka irree kiyyaatti waan akka malee dansaati. Horii biyyaa guddisuufillee danda'a. Qabeenya hedduun biyyaa dhufuu danda'a. Dhaabbilee dhuunfaa deebisuun. Maaliif hojii jettanii malii jireenyaa mootummaan qoftee harka qabu biyyi guddisuun danda'u. Karaa guddinaatti irraa dhiphisaa iyyuusuma. Yoo dhuunfaatti deebisan ammoo namirraa irratti wal dorgomee carraa hedduu hojiif argachuullee danda'a. Fakkeenyaa fi pireezidaantiin Ameerikaa ka durii John F. Kennedy lagii guddate bidiruu ol baasaa jedha. Malii jireenyaa dhaabbileen dhuunfaa qooda keessa qabaatanillee akkuma kana jireenya biyyi tokkootii fi uummatallee ol baasaafii jedha. Kongirees Kiristmas. Waan bombii gumii muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed istaadiyoomii Finfinneetti galateeffachuuf baate keessatti okkaate irratti FBI yookaan ammoo CIA'n Ameerikaallee dhufaniitiin waan kan qorachuu jiran waan kana wanta gammaa isaan geette yookaan ammoo dubbiin tunis geettee jennaan akkan jedhu.
Obviously a very aggressive investigation to get to the bottom of it. I'm not at liberty to really talk about who in the United States government is a part of that, but
akkana jedha akka irree kiyyaatti tunin waan akka malee jabeessanii qorachuu malani Ameerikaa keessa ebelufaatti qorachuu jira jedheeti namni dubbachuu hin danda'u eeyyamallee ittiin qabu. Taatullee waan jira jabeessanii qorataniitiin waan kana maaliif hojjetanii fi warri tan tolchi eenyufaa jedhaniitiin dhugaanii diida baasaniitiin dubbachuu deemuu jiraniin fakkaatu irree kiyyaa jedha. Koongireesmaan Kiris Miziin akkuma reefullee jenne bulchoota Ameerikaa dhibbuu Itoophiyaa dubbatan keessa nama duraati HR 128 illee isatti yaayyabe. HR 128 kun jijjiirama Itoophiyaan ammaan tan keessa jirtu kanallee qooda keessa qabaa jechuulleen jarilleen nu mirkaneessa. nami hidha bahuun mirgi gaazexa eessota jiraachuun nami cufti qooda silaa qabu argachuu qabuun faayidaa keessa argachuu qabuu fi ummati Itoophiyaatiyuu iyyuu nagaan ulfinni qabaateetti jiraachuu malallee jechuun dubbata.
You know, we put all that into HRES 128 and it has passed the House. So we have a recorded vote, members are on record, and again we're in solidarity.
Tanachuf ke saqabaneetin namillen tananjiraachu male qode namichufte ke saqabaachu male namitokolle rakkena ma ke subu male jenneetin dubbanne jer gamkani namu Ethiopia ke satti yoddu maatin hedduni namisani duwaf jireennallen be kan imotu magafachu jirani kan ammo gamgamano deefachu jirani tan waldubattu jinnan.
We will be raising the whole issue of disappearances, that is part of the initiative on human rights that we are a part of. No one should disappear, and very often that disappearance means prison or death because of their political positions. And so I do think the Prime Minister is making significant progress. Like I said, we are, I think, both on the Republican and Democrat side. We have cautious optimism that he will succeed. We want, hoping that there will be success. But we're only partly there. There's still more to be done, and it needs to be made systemic. It needs, the institutions need to be such that. That's why getting rid of, these proclamations on anti-terrorism are so important, because they can be used maliciously if they're still in force. Maybe not being utilized, but still, part of the policy. People are at risk. Because at any given time somebody might want to use it. So you get rid of it, you eviscerate it. That's why getting rid of
tokkolleen siyaasaa jedhaniitiin miidhamummaan yookaan ammoo dhabamummaan lallee tunin seera labsii fakkeenyaaf jarbii nagaa dhuunfaniin to'atanii jedhanii baasan sunin waan hedduu hammeessee tanallee irraa keessa qorqorachuuf yaa'u jirra jechuun dubbate. Gamkaaniin ammoo wanni isaan irratti dubbachuuf deeman caasaa fayyaa Ameerikaan itti deemuu jirtu kanamii hedduun qooda keessa qabaachuu danda'a. Tarii fuujeen irratti ammoo nama Itoophiyaa keessa dhabamee jedhan irratti. Imaltuun senatorii koongireesii Ameerikaatuun bor Itoophiyaan dhagan tana namishanitti yaa itti gaafatamtoota achi dhaqan keessa hedduutti jira. Paartii Demokiraat keessallee koongireesii uumaan Kaareen Baasileen warqee jiru keessaa tokko. Guyyaa sadeen Itoophiyaa turan kan keessatti bulchoota qofaa miti nama hedduullee wal dubbataniitiin waan hedduu irra gahuuf yaa'u jiran. Kiriis Ismiis fulbaan dhufu keessallee labsii wixinee HR 168 deemsa Demokiraasii Itoophiyaan keessa jiru kan to'ataniitiin labsii wixinee tokko yayyabuuf deemuutti jiran tun akkamitti deemti jenneetiin waan hedduu irratti wal gaafanne.
This is not going to be fire and forget. We're in this because we care about the Ethiopian people.
Nagaa keessi nu bula ansoraa lafeeti.